Bula bula na wena. Hey, what can you do?